baraka ni kuchunge ntujisumua wejichunge tu mwenyewe nasikufunza taraka mangapi ulinikosea ila bado nipo nawe hata wanite soba waseme umeniroga kukwacha ndo siwezi nimeridhia yes she's my number moja wengine watangoja aniongeze mapenzi nizidi kolea pale napopona Tafadhali linde roho yangu cha kukupa sina tena na kupia haki ya Mungu sitokuacha kama ukinipenda sana taringa na wewe